Onindenga sayitholi kahle awuntombi siyaphuza abona ngosi emqomelweni sithi somile sicalikesi umina ngabona ngosi emqomelweni sithi somile sicalikesi nebhodlela abona ngosi emqomelweni sithi somile sicalikesi
Yeah, baby, I love you, oh my.
Where's my sister?